unapokwenda upo, takufuata unapokwenda nipo. Oh, tembo. Ukiniita mama sita naitika, eh, sina ubishi wa kubisha. Twende wote flying Costa Rica. Masiku danganye wamepita, wanazusha jo, unicharaze kama kita. Twende wote flying Costa Rica. Maradhi yangu kwako napona, naponae palipotandika, baby unashona, unanishonae. Nafurahi maisha yangu kuwa nawe, nikiwa na wewe, palipotandika baby.